5,000 shillings, mlikuwa me negotiate with the previous government that you're supposed to be given 206,000. And then this 206,000 haija come. So Ruto ameamua, haikuji, itabidi muendelee kungoja. So why are you striking? Kwa nini mliamka tu mkaamua hii 70k lazima ifike 206? Ama kuna story hatujui? Ekonene. Episode 300, tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio?
Yeah.
I love, of course, kusha watch the movie Spada. Nakumbuka jo ilikuwa jua a revolution, sindio? Waso wali revolt wakasema Ekonene. Na leo tumeleta moja wale watu wana revolt saizi, yani the doctors.
Yeah. What's your profession?
Tukuna doctor, anaitua Dr. Clarence Ruga. Yeah, so unajua bro wake ni ule Ruga alifanya gele girlfriend jo, si ndio? Yeah, so nachikia kwa na macho mbili jo alipatia bro wake macho moja. Haje budget.
Niko poa. Unajua the funny thing tangu mnaijaji jitokeze kila mtu ana misspell jina yangu.
Yeah. Kuzata mimi ni kwa nimeandika Ruga.
Na ni kila mahali hata niko kwa group ya WhatsApp mtu akua ananiongelesha na ameweka hiyo E. Na shindo mnaija probably alianzisha hiyo jina juzi.
Yeah.
Then all of a sudden wazee kila mtu jina nimekuwa nayo 27 years.
Watu wataki kujua umekuwa nayo. So nataka tupongeje hii strike yenu. But before your strike kuna a certain video that I was watching and I remember nimekuonyesha na pia nikuonyesha Ian. So hii ni video ilitoka UG. Hatuwezi kuonyesha juu tutakuwa tume violate terms za hii platform. But basically ni kuna gari iza za nini za inaitwa ni cement eh?
Za cement eh?
So you got your cement ina go down kwa bar, I think ina lose brakes. Umsentra ikwenda kwa pavement alafu anaangukia nda ingine flat hivi. Kitu kayo ukiona, how do you feel? Not even as a doctor but just as a human.
Unajua mimi sipendangi kuona watu wakikufa. Sita kudanganya. Na funny thing, kuna time nime tweet kuhusu vile mgonjwa kidai miuendesha. Strangely enough.
Yeah, oh, okay.
Msia kaniambia, ufai kuwa hapa. But wendo mtu unafaa kuwa anakuona.
Yeah.
Mwenye ukidedi anafeel kitu about it. But nikiwatch video kaa hizo mazea. Life inakuanga so fickle.
Yeah.
Unaweza
kuwa
tu umechili hivi. Unaweza nyongwa na mate.
Unaweza nyongwa na maji.
Unaweza kuwa unakula fish mazee, umeitisha big fish hapo kwa nyumba ikukate cause kuna ikudunge trachea na ukufe tu hivyo.
Yeah, kuna story na kuna nini cause wife wagana za ovyo hivyo. Kuna majuzi ashanianzishia hiyo story. Shaenda kaleta fish. Mob. Alafu ile time tunadishi fish ameanza hizo story. Wagana za ovyo zile za yeah, did you hear this story? This guy was eating. Alafu ilikuwa nini, this lady alikuwa na kula. Sasa yake ili mess kabisa ikabidi wamtoe vocal cord. So sasa hizi bonga. Alafu wife ananiambia hivyo na mimi ni mtu wa podcasting. Niko like, una skin? Karibu ni acha kudishi fish jo.
Yeah,
kuna kugana hiyo like, the human body inakuwaga na so many, it's not as perfect as religious books put it. Sindio? Ama, as a doctor, do you feel it's a perfect system?
But ni perfect. Naweza sema ni perfect. Ni perfect but sasa kitu ikienda wrong. So hiyo ndio perfection yake. Cause ni perfect kila kitu ina hii system inafuata hii system, hii system inafuata hii system.
Yeah.
Ukisoma after while una realize kila kitu ina make sense. A good example, hebu acha nifikirie, kuna kitu nilikuwa naambia. So ukiwa na infection.
Yeah.
Kuna thing kuna tangu mwangalia infection flare ilikuwa nayo. So uko na bacteria kwa mwili. Mwili na respond by kupandisha temperature.
Yeah.
Ndio ijaribu kuwa hiyo infection. So fever ikuangia tini juu kuna. Ni mwili na respond to the bacteria. Inajaribu cause unajua bacteria kuna zile temperatures zenye ziko ideal for it. So inakuanga ni physiological response. So kitukaa hiyo ni, hiyo kitukaa hiyo unaweza sema ni perfect. Sindio? I think mwili inakuanga perfect cause I think another.
Cause mimi niko na try kuquote scientist anaitwa Neil deGrasse Tyson. Alikuwa anasema hivyo. The fact that water can kill you, like can choke on water, it means it's a very inefficient system. Then another example alipatiana ni story like girls. For girls, there is a snack bar next to a shithole. Like, who wants to dine next to a toilet? Unajua? Like, rasa ya demi nakuwa hapa.
Who wants to eat where you shit?
Yeah. Achik, like, iko hapa, alafu hapa kuna snack bar. Hey, like why? Like inafaa kwa ziko separate vizuri.
But haikuwekwa ya kukuliwa though.
Yeah, see, it's an animal. Wanyama karibu wote. Wanyama karibu wote ulamba. Yes? Wanyama karibu wote, hata lion ulamba. Alafu ndio inaendelea. Like hii humans.
Humans. Nani napeana jichwa?
See, yeah. Humans hujifanyisha gati, see, tuko special, see?
Mm.
Wanyama udu hizi vitu jo. Mimi nilishtuka sana like wanyama. Hiyo kulamba alafu kuendelea. Ai wanyama wanaifanya guys.
Sikuwa najua. Mm. But so sidhani Mungu akicreate hiyo shit alikuwa anafikiria, "Eh, jamaa atakuwa nakula hapa." Mm. Otherwise angeje kama hapa kwa kitovu.
Lakini pia tukoshua Mungu akicreate alikuwa anajua ni ya kufanya nini? Because the other swali would be Adam na Eve si walikuwa kwa pale kabla wa kula matunda wako wanajua kwa uchi.
But nadhani huko kula matunda inaweza kuwa ni kudinyana though.
Zizi nasemekana literally walikula matunda, the tree of knowledge.
Mm.
Ukasema hiyo ni nini? Ingiza hapa. Like okay.
the tree at the center.
Yeah. But sasa to go back to your story, your accident. Because yeah. I remember like watching it and I think what I hated most about your accident ni I think we of course we're a doctor. So ushaona death.
Yeah.
But me the way muangaliaga death ni musema some deaths are acceptable, others are not.
Uh-huh.
Death ziko acceptable ni mtu amekuwa sick for long, si ndio? Then damn, okay amekufa. Sawa, tunasema mata he's in a better place, he was suffering, he was not living, he was just battling this disease, si ndio? It's uh-huh. sad but it's reality. But try to imagine someone is 100% healthy. Yuko kwa traffic. Gari ingine na lose control inakama inamuangukia, story yake kwisha. Hakuna ati ile hata hiyo kitu kwangu ni sad sana.
Hizo ndo death zenye uni disturb the most.
Mm.
Kwa sababu unajua kuna ule mtu mwenye umemwona unaona huyu hapa.
Mm.
Huyu hapa sina. Mzee yako 94,
yeah,
95,
yeah.
System zimeanza kufail, unaangalia BP mazee nini. So unajua ile unakujanga unafanya kitu tu kumsustain unaona.
Yeah.
Alafu kuna a young man anakuja tu unashindwa nini nasumbua huyu jamaa. The next day unasikia hey jamaa alienda. But after a while unazoea because eventually death ni inevitable.
Yeah.
Sisi wote tu tuna head towards one thing yenye iko for certain ni sisi wote tutakufa.
Mm.
Unacheki. So you are just one kesho ukiamka nimekaribia na one day.
Yeah.
Kesho yake ukiamka ni aye nimekaribia na one
day. Yeah. Yeah. We never think about it because if you thought about it
T minus.
Yeah, I think the best things about Kifo Waga, we never think about it. Just the way the human brain is wired.
So ambiwe sasa umebakisha 2 weeks.
Alafu number 2, me the one thing ile mufra ya kabisa na hii I'm hope I'll never be proven wrong because no one has ever come back, but according to me ukidedi au juagi umededi. Because I would be too sad. Like, kuna vile watu wako fascinated na life after death. I'm never fascinated with it. Because I'm trying to imagine. Niko hapo jo, at in a better place. Niko na kapi yangu ya maziwa na asali. Mm. Milk and honey. Na chiki jo, iya niko pale chini ya nadishi.
Honey glazed
pork. I want that.
Uko lactose intolerant. Maziwa na shuta huko binguni.
Niko na shuta.
But acha nikuulize.
Yeah.
Ukiambiwa, hey, Mwafrika mazee. Nimeona hizi karatasi zako 2 weeks. 2 weeks ni kidogo.
Yeah.
Tuseme nimekupea 1.5 months, utafanya?
I don't know. I think I'd just be depressed for the 6. Santa ishiaje?
Mimi nasema anga situmiange drugs, but nikiambiwa nimebakisha 1.5 ama nipate ile cancer terminal ile yenye unaambiwa, "Hey boss, wewe unatuacha." I think taenda kwa room tu. Nijifunike moshi yenye nitakuwa natoka nayo hapo kila siku. Watakuwa wananitoa wananianika kwa nini? Wananianika kwa jua nipoe na rudi. Unajua ile foreign. Ile wewe unaambiwa tu wewe mazi savings zangu ndio hizi zile za money market.
Yeah.
Na hii ndio kazi ya pesa ya money market. Mko mna make sure you are the best.
Yeah. I think that's why like sometimes I admire like so I feel like some people are super strong. Come on, so when Dagon and Bo like uko na stage 4 cancer, you have 6 months to live. And you find them smiling. Like you find them just living. Like say amekama ka accept your fact.
But to accept
like it's admirable still because for most of us you can just sulk you can just sit somewhere and just sulk. Because try to imagine, sikuna people, watu wakatu wako healthy kabisa, then the next minute they feel sick leo, alafu wanambua, hey, Buddha ukona 6 months to go.
Yeah.
So from,
there are people who work in hospitals.
Okay.
Mm. They are walk-in patients, when you ingia, and then anaulizwa, umekuja na nani? Sana jo doki,
it's true.
Ana arrive report, yeah. Anakuambia, now you have to call your people, because sahi, you should be admitted.
Sahi.
Kesho subuhi uko theater.
Ni kweli.
And then 6 months later, you're still in the hospital.
Yeah.
Oof. Yeah.
Life is random, man. Yeah. Like it's but that's also what makes it super beautiful. Like the fact that juagi and the fact that, you know, like yeah. So niko na cheki sijui kawe ni msawa ku study you the universe, alafu na the multiverse. Are you interested in that?
Sikongi interested sana. Sikongi interested kwa astronomy Mr. Kudanganya.
Kuzi kuna kitu nilicheki, a certain scientist alikuwa anasema that the fact that we are in a universe and the universe as we know it looks infinite, si ndio? But vile tunaangalia hizi vitu inaka that the universe itself is in a multiverse. Yes? So in multiverse, since iko na all these universes and they are super huge, unajua Earth is like a little speck of dust compared to the rest. Liko nasema like the way the universe iko, life just had to exist cause the of probabilities. Unajua kitu like kitu ime expand mpaka like naka life in exist hapa in this form, there has to be other planets ama other universes where life exists in different forms. Like just
because cockroach is going to work.
Yes. Yeah. Like, imagine. Like it's infinite.
Yeah.
It's infinite.
Yeah. Yeah.
So.
Sikwangi, because I think ukifikiria about it, unabaki tu ukiwa umechanganyikiwa.
Yeah, najua.
As he wants, same way, kuna principle friend mwusema, fish ziki swimuko kwa nini? As juangi kuna mtu breathe air huku nje.
Yeah.
So I bet hata sisi kama human beings, hatuwezi zoom out enough. Although scientists wamejaribu, hatuwezi zoom out enough kuona ni nini yenye iko nje, like sisi kwa hii maji yetu yenye tuna swim, nini yenye iko beyond it. And it takes, ndio maana kuna kuanga nao ma scientists. Kuna mtu mwenye anakaanga tu anawanda, haizi kwa ni sisi pekee yetu wanaenda wana investigate. But as an African, niko so far, niko na mashida mingi sana. By the time nikae chini nifikirie kuzizo shit, I think
najua.
Take a while.
Yeah, but afu nipo umesema as an African, because kiliwaga interesting ni vile white supremacy ilikami kafanya tukasahau that pia sisi tumeproduce scientists and what. Roger Timbuktu, we're known for some of the best scholars. The first person to ever come up na the theory of evolution was a black man. What do you give?
Uliona hiyo picha Twitter wakisema nini yenye hawa the green part wame invent. Kulikuwa na picha fulani msema amechora sub-Saharan Africa. Ame light in green. Akasema name one thing yenye imeinventiwa kwa hiyo part ya green. So I think Kenya alikuwa anajaribu kuimply ni sisi tu tunakuanga, sisi tuna leech on investigations za watu wengine. Which I don't think is true.
Yeah, ni shida yetu ni kila kitu ilikuwa ga oral. So kuna vitu zetu na nini, lakini ukiangalia ga ukistudy Timbuktu kuna kuaga na hiyo, but sasa kuna like some same black alikuwa anaishi Uarabuni. So he was actually a Muslim scholar. Ila like in the 11th century alikama up na hiyo story ya evolution. Alikuwa anambia asi like, yes, sasa alikuwa anasema, alikuwa anaangalia wanyama. Asema angalia vile wanyama wili wanafanana. Huu mnyama ni huu mnyama mwingine amekuwa remixed. Nacheki so angalia ngombe na buffalo. Nacheki it's like the same family, but it's whatever.
Say then angalia
sisi of course tuangalie na chimpanzees, tuangalie na tu ni relatives. Like this is a relative version of this is a, because I think ile kitu waga had hapa Kenya ni the fact tukifundishwa shule hawatuambiagi like we share a common ancestor, we did not come from jarayama kusemaga we came from monkeys. No, we share a common ancestors na monkeys, manisha kuna monkey fulani liishi whatever, yani kuna animal liishi hizo kitambo ili liza watoi wawili, huu mtoi moja akakuwa different na huyu huyu akasurvive juu hivi, huyu akasurvive juu whatever, ilafu whatever came up. But ukiwa tu ukistudy evolution ulikuwa unaangalia je, did you want to be a doctor by that time ama ulikuwa unataka tu kujua ulitengene you are fearfully and wonderfully made?
So interest yangu ya kuwa daktari hata haikuwa haikuspariwa na biology.
Mm.
Actually, sikuwa napenda biology.
Oh, okay. From okay. God.
Sikuwa napenda biology chemistry. Nilikuwanga mtu wa math, math, English, Kiswahili.
Mm.
So, but nakumbuka nikiwa mtu hii. So, because nilikuwa ni my mention, ale mamangu alikuwanga nurse.
Yeah, okay.
So,
okay.
Sikuwa tunaishingi place fly na ito Homa Bay. Sijui kama najua Homa Bay.
Yeah, Homa Bay naijua. Homa Bay.
Mm. So, mamangu alikuwa nafanya kazi ya Homa Bay. Ikitambu likuwa nituwa district hospital.
Oh, okay.
Na alikuwa
okay.
Nafanya kazi kwa theater. Mm. So, alikuwa theater nurse.
Mm.
So kila time unajisema mimi ndo nilikuwa the ule kijana mzuri.
Mm.
Kila time anataka kitu anasema tumeni clearance anilete.
Yeah.
Unaona? Mm. So mimi naenda tu hapo na kijana mdogo mfupi. Naenda hapo naingia hosi naingia alafu ananionyesha hizo equipment.
Mm.
Ananiambia ndio tunatumia ku sterilize equipment. Mm. Hata anakumbuka nilikuwa napenda tu hiyo harufu ya hosi na kila kitu. Yeah. But sasa nilikuwa smart primary. But nikiingia high school sasa unajua mchezo ikaanza. High school sasa lazima usome.
Mm.
Mchezo ikaanza kuingia, but one thing nili notice KCSE inakuwa rahisi za biology na chemistry na whatever.
Mm.
So vile nilipita ndo tena hiyo dream ikaamka. Initially nilikuwa zile za yes then it make cause I don't nakumbuka kuna time daktari alikuja kutuongelesha shule.
Yeah.
Sasa ile yenye unaona nilikuwa index 12.
Mm.
Nilisomea Maseno.
Oh, okay.
Yeah. Mm. Niko index 12. So unaona, index 1 na concentrate.
Mm.
Mimi niko huko napiga story na watu wangu na sasa wewe mzee ni sawa.
Mm.
Cause ukiangalia pia previous years hakuna venye index 12 amepita hivyo
akaenda
med school.
Mm.
Yeah. So eventually vile sasa nimepita ndo niko ndo narudi. Nime qualify. Hata ilikuwa very hard niambie mtu niko natamani kuwa daktari.
Oh, okay. Na index 1 pia ali pass.
Yeah, ni one of my best friends. Tulikuwa naye med school.
Mm.
Alafu sasa hii tuko naye tunangangana unemployment na turamba.
Eh, inaitangwa Thug Rock. Mkoko inje mnangangana.
Eh, na proper.
Mm.
But alafu kuna time pia si unaona hii scan iko hapa kwa mkono.
Yeah.
Nilikuwa hizi ma science project zenye unatengeneza. Unajua convection current box.
Yeah.
Yenye unaweka candle chini nini.
Mm-hmm.
So nikaambia wewe ndio utengeneze.
Mm.
So nikachukua ile scalpel ile ya theater kwa sababu nimekuwa mama yangu ni scan. So mimi ni lefty.
Mm.
Nikatengeneza nikasikia ka. Nikaona na bleed.
Mm.
Nikapelekwa hosi.
Mm.
So I think huyo daktari alikuwa intern kwenye alikuwa nini?
Mm.
Alikuwa ananishona.
Mm.
Akanishona alafu alikuwa na nurse fulani mrembo.
Mm.
Alafu alikuwa anapiga story hapo akinishona nini. Nikasema, jamaa na nurse mrembo mzee. Hii ni career gani? Ndio hapo tu ndo ikaanza, but niki go back to your point ya wa time when watu na discuss evolution nini. Si nilikuwa fascinated.
Mm.
But sikuwa nimeirelate to the human body.
Yeah,
labda until sasa hivi le nimemaliza ndo nikisoma hizo vitabu za Yuval. Unajua Yuval Noah? Sapiens. Hiyo kitabu ya Sapiens. Akiongea kuhusu evolution na hiyo ya language na kila kitu. Ndo sasa naanza kurelate na the human body na kila kitu. Ndo sasa inaanza kukua more interesting. Kwa hiyo aongei kuhusu evolution ya the physical form peke. Anaongea kuhusu evolution ya vile tunafikiria.
Yeah.
Evolution ya language. Kuna time ana argue.
Mm.
Anasema language ili develop kwa sababu humans walikuwa nataka kusengenyana.
Yeah.
Unaona?
Hiyo
ndo argument yake. Because initially ulikuwa unaweza sema chakula iko pale.
Mm.
But unataka kuambia mtu niliona mwafu kwa rive aki kulana.
Yeah.
Or something.
Mm.
So inabidi me develop language haraka haraka. So kwa sababu ya hiyo kutaka kusengenyana ikafanya language develop faster. So vitu kaizo ndo zinani intrigue.
Mm.
In addition to sasa the human body na hizo vitu zenye tumesoma shule.
Okay.
So zina make more sense.
Mm.
But before haikuwa.
Yeah, najua. Because I also feel like the way my moderator walikuwa anatufundisha, za by the way. Like the way I'd look at the vigor and the whatever ile walikuwa nao wakitufundisha CRE, wakituambia Earth was created in 6 days, blah, blah, blah. Ikuwa likuwaga more conviction than wakitufundisha evolution. Achiki.
But pia wakua na, mi naiza, wacha nikuwa devil's advocate.
Mm.
I think they didn't know better.
Yeah.
Umeona sasa zingine mimi scroll tuseme YouTube shorts.
Mm.
Naona vile watu wa majuu wanafunzwa.
Mm.
Na mwalimu anaonyesha experiment nyingine wazimu.
Yeah, najua.
Alafu akitoka hapo anaenda anawaambia, "Hey, sasa hii ndio hiyo principle." But wanaanza from ile point ya wonder.
Mm.
Unaona? Ile, ni nini mbona hiyo kitu imefloat? Na unaweza ona vile mwalimu ako intrigued na hiyo shit.
Mm.
But sasa walimu wetu amefundishwa na mwalimu mwingine roho chafu.
Mm.
Alipwi vizuri. Hata I'm not getting paid enough for this shit. Anajia, hey boss. We shika, anakuja na notes, anaandika pale kwa board. Shika, mwenye utashika, tunaendelea. We mwingine jipange.
Kusunajia pia vile nilichekim sana itua Clarence na ni doctor. Nilifikiria amekuwa inspired na Papa Doc. Nunga Papa Doc? Unajua Papa Doc?
Simjui.
So Papa Doc, wacha ni quote your scene. This guy is a gangster. His real name's Clarence. And Clarence lives at home with both parents. And Clarence's parents have a real good marriage. Kumbuki? This guy don't want a battle. He shook.
Ni boondocks.
Because they know such thing as halfway crooks. He's scared to death. He's scared to look. In his fucking yearbook. Fuck Cranbrook. Ilikuwa nini? Movie. Rabbit versus Papa Doc. 8 Mile. Yeah, Eminem. Alikuwa na battle msee fulani ka gangster fulani kanaitwa Papa Doc.
Well, Papa Doc, you watch your stuff.
Yeah, right. Okay, Papa you Doc's watch. Real name was Clarence. Yeah, so okay. We're gonna live home with two parents, eh? And your parents had a good marriage, eh?
Clarence Doc.
So kulikuwa na hiyo movie. It was actually a really good movie. I expected Eminem to act more movies because he's a really good actor. But afterwards, he never acted. I think it's close to 20 years that Jay act kwa kitu yote ingine. I think so, yeah, kumekuwa na hiyo. But kabla hata tuingia kwa stories za Med bado.
Nini, funny thing, sikuwa najua naitwa Clarence hadi class 7.
Okay.
Initially, nilikuwa na jina ingine ya Ufala, nilikuwa naitwa Innocent. Nikiwa mtu hii. So nilikuwa naitwa Innocent Ruga, sasa hiyo. But nilikuwa nachukia hiyo jina sana. Nakumbuka cause ulikuwa naenda staff, alafu nilikuwa very naughty. And then staff room unasikia mwalimu, "Innocent, are you really innocent?" Sasa hiyo jina gani ya Ufala sasa amenipea? Alafu wasio wanaweza pata any, kuna vile unajua vile watu hiyo wanaweza change jina.
Yeah.
Wanaitumia vibaya nini. Kulikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Innocent Mbaya. Okay, 20 sijui KTN
au Innocent Mbaya.
Wanasema Innocent Mbaya. Nikafika. So unajua tukifika class 7 tuko tuna register KCSE tunaambiwa kuja na birth certificate. Nikaenda nikaona birth certificate yangu naitwa Clarence. Hata hiyo center iko anywhere mazi. Nika change shule. First thing, nika change shule nikaenda nika rebrand. Nikaenda sasa mimi ni Clarence.
Kwani parole alikubali tu uchange shule hiyo?
Ah, ilikuwa in the work. Sasa brongo mkubwa alikuwa anapeleka boarding, nikasema hey, pia mimi nataka kuenda. Nikaenda sasa hii. So unajua anga watu wanaita Innocent, unajua hey, boss unajua kutoka mbali. Lakini kuna watu wanaita Clarence na sasa hata bado sijazoea kuitwa hivyo Clarence sana. But imekuwa while sasa nikiitwa hivyo. But nikienda home si hakuna mtu anaita Clarence. Wazazi wangu wanaita Clarence.
Ukuta Innocent bado? Shit, okay. Na understand lakini, because pia miko nituwa Habakuk. Na ikuwagi anywhere. Like, mi jinangu moja ni Habakuk. Ikuwagi anywhere. Like, it's not on any document and it's not. Like, before tani ambezi rayas, because najua.
Oh, ni oro.
Yeah. But sasa, kitu moja tulibonga juake before we started the show. Ulikuwa natuambia vile, ushai save up, ukatengeneza, ukasave do. Ulikuwa naenda kununua gari, then ukaamua kusikiza hiko nini ukachange mind.
Kwanza lazima tu nimention na kuanga fan mbaya. Ukiangalia cause spend sana kuwatch kwa TV.
Yeah.
So most of the time mimi watching it YouTube kwa phone.
Yeah.
Most of the time na watching iko nini? Mic check.
Probably.
Occasionally na watch sandwich.
Okay.
Because sandwich pia wasa wanakuanga wafani.
Yeah.
So So nilikuwa nataka kununua golf manzi. Nilikuwa nataka kununua, kwanza nilikuwa nimesema
VW golf.
Nataka kununua German. Nikasema nataka kununua Mercedes. Nikaenda nikaangalia bei manzi. Mercedes iko juu. Na inaendelea kupanda. Hiyo time kwanza ndo dola ilikuwa inatufanya ile kitu.
Yeah.
Hey, dola 160 manzi. Nashindwa hizi ni mambo gani? Nikasema acha nikasettle hivi VW golf. Nikaanza kutafuta Mombasa. Nikaambia best yangu manzi nitafutie. Mabeshte zangu kawa wawili waka ni connect na agent nini. Sasa mimi najua tu sasa hapa nikaambia beshte yangu sasa tuna book SGR. Tunaenda kulala coast. Leo kesho tunachukua gari tunaendesha tukirudi. Sawa. So, then mkawe post ile video yenu ya sijui
Kahome.
20 hapana. what I wish I would have known when I was
in my 20s. Things I wished I knew in my 20s.
Kitu kaa hiyo. And then sijui rapture anasema vile alinunua gari mazee kamramba. Wewe unasema wish ungenunua gari.
Yeah.
Nikasema wa. Kama watu ni wazee sana sana. Jamaa nywele za gray hapo anasema mazee usinunue. Hii video nikaa ni mimi ndo mliniekea bana. Mmejua nini niko na hiyo doko ya nini? Nikakasirika nikaamka. So after nimewatch your video the next day nikaamka tu nikatoa hiyo doko bank nika transfer back to money market. Nikapigia best yangu nikamwambia mazee nimewatch podcast fulani. Sioni nikinunua ile gari.
Kajamba.
Au jamaa wa Mombasa, mazee sasa siko anashika masimu zao. Unajua agents mazee vile wanakuanga aggressive bana. Jamaa anakupiga mara kaa tano kwa siku mazee. Boss nimelenga. Nime change mind.
Yeah, and I'm allowed to change my mind.
But naelewa ndio wanakulia mazee. Hata wao wanakupiga aggressive unasema huyu msana anajaribu kunigonga for sure.
Anatry ku feed familia. So you have to understand that. So but any regrets?
Juzi tu vile nimenyeshewa mazee nikitoka Thika.
Okay.
Nikasema lai ningekuwa kwa ile VW yangu. Kwanza sasa unaona wasee na ingekuwa ni mimi mazee. Unaona sasa hivi ndo nimenyeshewa hapo kama nini. I think like 2 days ago nimetuangwa na mvua but nilitakaa bado. Nikangoja nini saji shuke kidogo. Nikaitakaa bikanifikisha home.
Yeah.
So niko regrets ni occasionally but
najua. Because me kudanganya there are times when I wish I have a car, najua. Mm-hmm. Like I had a car that is. And there are times when I'm just happy with it. Like I'm just happy not to whatever. And size inasema it's easier to survive without a car right now because of Uber, Bolt, akina Faras, hizo zote. Najua they give you options, eh? But yes, like my advice is still the same. Like even I was telling my nephew the same because my nephew really wanted a car. Nilikuwa natry kumexplain na mwambia like you do kichukua and you save it in a money market. In 5 years, that money can buy you a better car. Like but even the profits, zake zinza kubaya a better car. Yeah.
But nilikuwa nafikira the same thing nasema. After 5 years, bado uta watch video ya jama mwingine akikwambia usinunue gari.
Unajua sasa if you're not buying, if you're buying the money from like income una make, like the profits zaido, you still have, you're still liquid interest. You're still super liquid, yes. And as us through the interest una, because let's say uko na 10 million shillings, yes, 10 million shillings kwa money markets inza kuwa ni around 1.6 million in a year, si ndio? So 1.6 million in a year, that's a car, you understand? Like it's not maybe the car you want, but in 2 years, that's a car. That's an E-class.
Mercedes 10 million E-class.
Yes, in 2 years.
The interest.
3.2.
Yes,
1.6
per year.
Like 3.2. This 16%
per annum, whatever. Lakini 3.2 E-class. Sasa ni kubaya.
Si mmeshukisha dola. Kwani dola inarudi juu?
I hope so.
Hii dola inarudi juu.
I really hope so.
Hata mimi unajua kuna mahali inapotanga ni dola. Inaniumiza proper. But dola inarudi juu because nilikuwa nimeona msaki argue. Alikuwa anasema watu walihold dola.
Yeah.
Wakijua gava itakuja kwa market kitafuta dola zilipe ile payoff ya Eurobond. So vile gava ikakosa kukuja kwa market ya Kenya ikaenda ikachukua bond nyingine wasewa kwa panic sell. But then the only way unajua the Kenya shilling ina stabilize against the dollar nika unaangalia sasa ni nini tumeongeza ku export. Hakuna kitu kingine yenye tumeongeza ku export yenye hatukuwa tuna export before. So alafu pia hatuwezi sema then watu wana argue mbona basi Uganda shilling imeshuka against the Kenya shilling. Kwa sababu sasa hii since dola inashuka huku Kenya wase wa Uganda wana prefer wa buy Kenya shillings ndio wa buy dola wale sasa wafadhili wa Uganda. So hiyo ndio kitu Kenya imefanya but at the end of the day hii dola yenye bado iko kwa wingi kwa sababu wale watu walidump. Bado watu wanataka bado wale importers bado wana import. So wanaendelea kuiuse up. So unless usikia ati hey, Kenya tumeongeza ku export kitu tu randomly.
Yeah.
Hakuna venye hiyo dola ita stabilize.
Mm.
So tungoje tu. Hata mimi naumia in the side ya dola mazee, lakini tungoje tu.
Yeah, acha tungoje. Acha tungoje tu nene. Yeah. So but niko nasema like ukiona na 10 million waambie kui hold for 2 years, yes?
Mm.
You can get a good car. What I'm trying to say is 3 million shillings can get you a good car. You know that, right?
Yeah, ni ukweli 3 million na inapata gari poa.
And you still have your 10 million. It's still going to be there. It's like the other argument we could have ni argument ya apartments, yes?
Mm.
So I always give the example here. I used to live in an apartment in Langata. Hii apartment nilikuwa nalipa 33,000 shillings a month.
Mm.
Yes? And 33,000 shillings a month, if you multiply by a whole year, that's 396,000. Sindio?
Mm-hmm.
Let's round it off to 400,000 shillings. This apartment, I don't think you can get it with 10 million shillings, even if you wanted. Sindio?
Mm.
Your apartment. Always you put on 10 million shillings.
Mm-hmm.
But if you had to take the same 10 million shillings and put it in a money market, yes?
Mm-hmm.
And let's say you're earning, let's even push it down. Let's say you're earning 10%, which you won't earn 10%, yes? That's 1 million shillings. 1 million shillings versus 400,000. Who's making more money? Wacheki. Yeah. But sisi tume, we are so obsessed na nunua kaploti, jenga. And to try and get Kenyans out of your mentality and nunua kaploti, jenga, it's really hard. Kuna msata kuambia like, what if e-money market, whatever? Then yeah, distribute okay. It. Peleka, weka 2M, weka kwa ICEA, another 2M, Gen Africa 2M, kwa ISG Nabo 2M.
But sasa you affect
you distribute
your, it. You affect your compounding.
Yes, but you understand, at the end of the day, if this is 16% and this is 16%, you're still getting your whatever.
But principally, kikuwa mingi na compound better.
Yes, it compounds so, better.
But then, alafu... Kitu, kuna beshti yangu alikuwa alipost kwa status sana uza apartment fulani Nyayo housing. Sijui kaya ndo yenye unasema but ilikuwa Embakasi.
Yeah.
Nikamuliza ni how much? Akaniambia I think ilikuwa alinambia 13 eh mama aliniambia.
Yes, 13. Yes.
Nikamuliza rent ni how much? Akaniambia rent ni 38k. Nikamuliza maze. Kumaanisha pesa yangu itarudi after like hata nikamweka tu mahesabu.
40 times 12. Macheki like that's 480,000 shillings. Yeah.
Yes. Almost 18 years ndio pesa yangu irudi.
No, so how you have to repair the house. It's not that the house in a
that's he occupied throughout.
Yeah.
Jamaa anaweza toka ukaikae hapo basi mtu mwingine akuja anasema niko na 29 mkubwa. Utachukua.
Kuna msemo mtakuwa mkikosa na yeye alipi miezi kadhaa.
Yeah.
So I think with investments the main thing is diversify your portfolio. If you are wealthy and you can own these apartments, own them, sindio?
Yeah.
But if you're just starting out in life and don't invest in an apartment, it's not as a good investment as we think.
One investment yenye kwa underrated yenye I think wase wanafaa kutake advantage of ni your government because siku hizi imekuwa so easy. Nilifunguanga CDS account before hata nianze internship.
Yes,
hiyo time ilikuwa manual. Ulikuwa na bid, ukisha bid unapata text umeshinda, unaenda una withdraw pesa, unatembea nayo cash, unapeleka CBK unaeka umetembea sasa umetembea na pesa kwa nini mfuko ya nini mfuko ya Yahudi unaenda unaeka cash before alafu ikifika 12 unaona hizo gates wakifunga so uko hapo buda kidogo kidogo tu unaacha mtu ndani uende utoe ama kitu kama hiyo but sasa hii tangwaleta hii app unabid kwa app unapata SMS unaambiwa bid yako iko successful
yeah
ukishaambiwa bid yako iko successful unaenda kwa bank yako unajaza transfer form. Ile vile unaweza transfer do from account yangu to account ya Mwafrika.
Yes.
Unasema sasa unaandika account yangu to CBK, purpose government bonds ni nini, unaenda home. Na ni hivyo.
Yeah.
Na so, percentage so ni crazy. Ways.
There are other ways, yes.
But imeanza kushuka though, but percentage bado ni crazy.
But it's still better cuz you are liquid. Cuz the main thing unasema ikiwa mtu do ni stay liquid. A history ati niko na hao naweza iuza. Buda unaweza try kuuza hii hao na ushindwe kupata buyer. Unajua sio assume utapata like kuna places automatic if you're trying to sell a house in Isili automatically you're selling it. If you're trying to sell a house in South Sea unaiuza. Why? Because of the Somali community, si ndio? So there's a lot of money hapo. But buda una try kuuza house ji Karen, ji Loresho unaweza kosa mtu wa kuinunua. Unless once you use that throwaway then someone will take it from you hands like
hapo sasa ndo mtu liquid ana enjoy kwa sababu unangoja sasa watu wa throwaway pesa yangu niliweka yule time yenyewe mazeni kopa baya sijui nini watu wa loan wananikimbiza nipatie una kuna ngapi? Ah, mazee niko tu na 1.5. Utachukua?
Yeah, unaenda po menini because you are desperate. You need to do this, you need to do this. Even though you are still working in it. But sasa tukiruka back to medicine. Before that to end the far, na need to explain here, 206,000 na 70,000. So in my understanding, this is how I understand the situation is, yes?
Mm-hmm.
The government has been giving interns 70,000 shillings, yes?
Mm-hmm.
And apart from kupatia interns 70,000 shillings, mulikuwa me negotiate with the previous government that you're supposed to be given 206,000. And then this 206,000 haija come. So Ruto ameamua, haikuji, itabidi muendelee kungoja. So why are you striking? Kwa nini mliamka tu mkaamua hii 70k lazima ifike 206 ama kuna story ya tujui?
So kuna story ya mjui. So before wacha ni wapeleke background ya hizi strikes.
Yeah.
So hizi strikes si mpya. Hizi strikes zinakuanga every year. Ni vile this time ndo imekuja to the public knowledge. So usually for my year kwa sababu tulimaliza 2022 before tupostiwe hata tunakuanga tu tunajua kuna process.
Yeah.
Uta strike, utapostiwa na gava.
Okay.
Afu tumepostiwa na gava, mta strike ndio mlipwe. Unaona? So,
yes.
So pia sisi tulijipanga mapema. I think hiyo ndio kwenye hao watu wa hii mwaka pia walianza. Unaona? So akasema, wacha tu strike ndio tupostiwe. Cause gava huwa mmemaliza, ideally mnafaa kumaliza mpostiwe within the first 3 months. Actually hata ni the first month after completion of medical school. Ile ni kumaliza exams kuambiwa the following have satisfied the board of examiners and tuna recommend wapewe the degree. Hiyo sasa after board imewa certify,
yes.
Mnafaa kuenda sasa mnaenda internship.
Hata
siku graduate.
Okay.
So kile na happen this time ni walianza tu hiyo process ya kugoma for posting. Gavai ka delay wakagoma, gavai ka delay. Then kwa one of them, so mnaanzanga online kama warriors. Then next mnaenda sasa physical kwa ground. Sasa katika hizo pilka the guy wa KMPDU akashutiwa na hiyo cannon.
Nakumbuka. Yes.
So ika aggravate sasa matters. Sasa madaktari wengine waka join because all along hakuna mtu amekuwa akifeel vizuri under the county government whatever. So kila mtu amekuwa akifinyiliwa. Sasa wakasema hata sisi tuko na demands. But haijakuwa about kuongezwa mshahara. Imekuwa kupostiwa. Kuenda internship. Then ndo gava ikakuja, hata hiyo pesa yenye tunawalipa ni mingi, ndio maana tumekuwa tukidelay. Unaona? So watu wamekuwa kilipwa 206,000 gross.
So hiyo imekuwa ki happen tayari. See, that's what you are aggravating for. That's already happening.
Mimi nimelipwa hiyo.
Na
nimemaliza internship yangu, nimelipwa hiyo.
Yes.
Unaona? The only thing watu hawaelewi, hiyo 206 seti napo 1, 2, 3. 206 chukua, enda home, hapana. Bado kuna zile taxes, eventually it comes to about 135,000-140,000.
Okay.
Personally net yangu ilikuwa kama 137,000. Sawa. Ukishapewa hiyo 137,000 for 12 months, umemalizana na gava. Si ndio? But gava sasa hii imepropose, hiyo pesa tumekuwa tukiwapea ni mingi. For the work you are doing, tunaona tunafaa kuwapatia 70,000.
Net
gross. 70,000 gross.
Which itakuja? Net itakuja.
Inakuja hapo 40 something.
Okay.
Eh. Bado watatoa housing whatever. Kila kitu watatoa tax zote. Alafu ndo wakuachie sasa net yako. But sasa unashindwa. Hey, commensurate to kazi yenye unafanya.
Yeah.
Ni crazy.
Wow. So gava ina try ku reduce.
By a third.
This is the same. This is the same government ilirepair state house na 900 million. The same state house imepatia the office of the first lady and the second lady wamepatia a budget close to, I think ni close to 2 billion. Like those two
budget.
Offices.
Yeah.
Yes.
Na hiyo tu ni budget. Usisahau, hizi ofisi pia zi kama, kuna kuanga na supplementary budget after like 6 months. Bado pia wanakuanga hapo pia sisi tuongeze. Pia sisi tufanye nini, zetu zili fall short by this and this. Tuongeze. For no reason.
Okay. Cause hii ndio time mtu taka kuongea mbaya. Cause first lady na kumkali ombaga, aliomba Karen maji chafu ikakuwa safi. Si aende aombe nini? Atuambie tukuje na kamera zaende hapo nini Kenyatta Hospital ombe wasi watu wapone. Cause now what are we doing here? Juu kama hiyo 2 billion tuki inject kwa doctors, you know it's going to it's going to be significant
because okay ya gava anasema wanafika 2.4 si ndio
wanasema kuna 2.4
yeah. But ndio inafaa kuwa 4. something
yeah.
Okay. 4.5
yeah. Ongeza 900 million ya kurepair state house, we already at 2.9
yeah.
Hiyo ni before tuende pahali. Sasa hizi politicians wamesema wanataka kuongeza salary zao. Najua and allowances. Which Ruto anaenda kuapprove because Ruto hataki any questions. Anataka any bill anapitisha kwa parliament ipite. So it's going to nene. So if there's money for all this crap, there has to be money for doctors. Number one. Number two, if already people are earning 206, hakuna vile utaambia mse na kutoa from 206 to 70. That will never happen.
But
tukisha enda mbele, aturudi nyuma.
Wajua, the funny thing ni although most Kenyans, nime interact na most Kenyans
yeah.
na wanasema enyewe naelewa kitu madaktari mnasema na mlipe madaktari but then occasionally unajua mi tweet sana about mgomo ya madaktari saa zingine unaona mtu hapo kwa comments we CS ako street smart ndio maana ako na hiyo pesa yote, wewe ni maskini ndio maana unateseka, unataka kupewa kazi ama unataka nini? Najiuliza, unataka daktari wako akuwe street smart? Unataka daktari amekufungua tumbo literally anataka kufanya operation, anafikiria kusema pesa yake? Ama unataka mtu akifungua tumbo ako comfortable, jamaa anafikiria jamaa kuna kitu kingine anafanya? But I think hiyo ndio Kenya inafanyika wa policemen. Wanakuwa underpaid, wanaanza kutafuta vitu njia zingine za ku make other money. Utapata daktari anatembea, sasa ataanza kutembea na madawa kwa mfuko, anasema hiyo dawa hatuna kwa hiyo hospitali, lakini kuna nini? Ni kupatie cash. Unaona? But utaki daktari wako anafanya vitu kama hizo.
So,
me I think, ideally, just pay the doctors. Hao watu wanafanya, already wanafanya enough.
Mi lakini nimekuwa surprised, because mimi all along, situka yandu kwa najua hivyo, mi kwa najua hamjai lipua 206. Mi kwa najua hii 206, you are promised 206. Mekuwa mkilipua 70. So saizi wame maintain mbaki na 70, 206 mtaipatana nayo place inaitwa Kajitombe. Kumbe tayari mlikuwa mnalipwa 206. So now it's trying kukuambia you take less as we repair state house and we buy. Unajua state house walinunua smartwatch ya 200 and ilikuwa ni 750,000.
750.
Smartwatch.
Moja ama ngapi?
Si moja eh?
Yeah.
Ya 750,000.
Ya nani?
I don't know.
Ama ni
ya... I don't know, kasi ni ya president na iko bulletproof na inza mkiwa, because hata watch kiwa bullet inakusaidia
nini? I think inaweza ongeza time.
I don't know.
But...
So kulikuwa na
hiyo. Mimi kwa na... Smartwatch.
I actually thought the same as you. Niki after my small research on it. Ni 70. 2017 walikuwa wameambia itafika 200, haijafika.
Yeah, uko nafikiria hivyo,
sio? Yeah.
Kumbe ilifikaga.
Actually 2017 walisema wanafikisha 212.
Mm-hmm.
So, unajua the funny thing ni when Kibaki came to power, alipandisha mshahara ya interns hadi 141. Thousand. Hiyo ni kutoka huko matue 2 something.
22.
Madaktari wamekuwa kupata 141, how interns? Sasa niambie, inflation kila kitu. So CBA ikaipandisha kutoka hiyo 140s to the 200s. Unaona, to 206.
Yeah.
Sasa niambie, utaijaje ishukisha hadi pre Kibaki?
But I think pia nyinyi basic communication yenu as doctors has been very poor. Because a lot of people think you are fighting for something you never gotten. No one knows you're fighting against a reduction. Because I think even the... any rational human being will know you can never reduce someone's salary. That's just wrong. Najua. So e-communication, I think, I don't know if it's getting lost in translation, but wengi wetu tunajua you are fighting for something you've never. Mimi mpaka nilikuwa nafikiria, mimi kwa mind yangu kwa sema vilasi wako 70 na wanafightia 206, hata wakipatiwa kwa 150 watarudi ofisi. Kumbe hata 150 itakuwa kwenda huko, cause 150 ni siku za Kibaki. Unacheki. So, but I think ni vile hii gava ilisema, hii gava ni gava ya kuomba. So, I think state house wanafikiria we don't need hospitals. Like, ukikachini na Ruto vizuri, ulize Ruto, what do we need? A church or a hospital? Mi niko sure Ruto atasema. Ruto atasema church. Wachata nini houses?
Hata hizo houses anajua tuitaji.
Like, kachini tuna, kwanza especially Rachel Ruto.
We need healing.
What's more important? A church or a hospital? Rachel Ruto 100% atasema atasema church. Uruto mwingine ndio itabii, ah, let me think about it. Mm. Najua mimi hata kunipata saa 9 usiku. Church or hospital? Change the church to a hospital also. Like it's not even something I'm going to think about. Eh?
Mm. But I don't think that tumekuwa lost in translation. Ni vile tu unajua sasa watu tuna fight wako na bigger microphone kuliko nyinyi. Kuna, I think kuna like 16,000 doctors in the country.
Oh.
Funnily enough.
Ako ingi hivo?
Madaktari wa Kenya si dhani wafika 20K. Ukiangalia hiyo list
kwa ya. Kwa graduate every year mnaenda hapi? How many doctors graduate? How many people graduate to doctors every year in
so,
Kenya?
Maybe 1,000, 1,500. Mm. But ujue hiyo ni sahi.
Mm.
Initially walikuwa na graduate 200.
Oh.
200, 300.
That's why there used to be a shortage of doctors. Yeah.
But sahi bado kuna shortage.
Mm.
Ni vile tu sasa watu wanadhani madaktari ni wengi.
Mm.
Yeah. But madaktari si wengi hivyo. Mm. So madaktari hata nimeshanga how much noise tume manage to make in this short period of time. Compare na mtu anaenda kwa matanga anasema hapana hatuwezi lipa 206,000 kwa for an intern.
Mm.
Alafu watu wanafikiri intern huyo ni mtu ako 21 years 22
yeah,
years
huyo yeah, yeah.
Ni mtu amemaliza tu kazi anataka tu kuenda kupeleka mandazi kwa nini.
Wacha hata mimi ni apologize kwa sisi as iko nini tu kuna time tulijoke juu ya medical interns eh? Na hiyo time tuko na joke from a very ignorant point kwa sisi tuko nafikiria intern wa doctor seem to it's not a doctor tuko nafikiria ni kamseka kwa first year medicine yes. Tuko nafikiria kamseka kwa first year medicine kalambo like hey, buda jo enda uche mwaf unanit kuoperate on mwaf juu umetoka kuoperate on your first cadaver niko like hey, buda. So tuko najua what a medical intern is, because a medical intern is a fully qualified doctor who is just now looking for a job, sindio,
looking for licensure. So yeah. so the thing is by the way unasema anga vitu zingine wild kusema daktari, so kuna time mwaf anasema vitu alafu anasema najua kuna daktari fulani anatuacha amekonda mbaya inakuwa ni mimi
kuna
shida yao ni gani
yeah, nini nishasema juenyo lakini muachomea kuzimu semaga wengi wenyu
walikufanya nini
mlikuwa mmekuwa doctors yeah. Like unajua mimi nimeenda moja zile chuo where I end up seeing like people becoming doctors yes
yeah.
And a lot of them did not become doctors because they wanted to, they just became doctors because they got an A, and I have a problem with that. I feel like being a doctor should be something you want to do.
Mm-hmm.
It should not be something you're doing because of grades.
Mm-hmm.
Like I'm a podcaster not because of grades, I'm a podcaster because I want to be a podcaster. So I'll be the sort of person ule like my nephew jam na mimi because at a post kitu alafu ni watch alafu ni mambia like buda ni aje I need to change that. Na so ni saa 7 usiku. And he has to change the whole thing, re-render it and then re-upload it. Why? Because I'm seeking perfection. And sometimes mufi ni kama si nyinyi wote, but there are few of you, like maybe 5% of you that are not supposed to be doctors.
Like I get what you're saying.
And then they are protected by your KMPDU. Like KMPDU never. KMPDC.
Unasema KMPDU
or whatever. Yeah. It never takes anyone to court.
So acha ni kupatia different thought kwa sababu decision ya kuwa daktari nilimake nikiwa 17.
Yeah. Mm.
Unaona?
Yeah.
How many 17 year olds wanajua anataka kufanya nini?
Very few.
Sawa. So kati ya hawa all along ni grades zimekuwa zikidetermine hata mtu mwenye anaenda kufanya BCom, hata mtu mwenye anaenda hata mtu anaenda kuwa pastor. Ni grades, hata mtu anaenda kukua polisi ni grades zimekuwa zikidetermine, but ikikuja kwa madaktari ni wewe ulipata A ndio maana ukaamua, but then the system iko made that way, unataka mtu amepata A ndio akutibu kwa sababu hata alafu pia kitu yenye ujue hiyo system kuna venye imetengenezwa kama hauko interested au uta manage
because
it's hard as hell. Unaona mimi kuna time nilikuwa naishi na watu wa main campus. Wanaenda dunda mimi niko hapo nasoma naamka 3 kusoma. Imagine unafanya hivyo for 6 years. Kama ulikuwa ule mtu mwenye ameingia tu for the employment, auta manage. Ama uta manage but after a while utaanza kuipenda.
Yeah.
Same way unachukua mtoto wako unampeleka ball, mwenye hata manage but eventually kuna mwenye atakacha on na hiyo ball. So siwezi sema ati of course kuna one and few bad apples. Na wanaangusha profession yetu, of course wanatupea bad name.
Yeah.
But majority of doctors e country because nime interact na wengi pia ni my classmates hawa si wako competent. Ukiangalia hata usiangalie KCSE, nikiangalia list ya KCPE because KCPE alafu KCSE alafu campus.
Yes.
Ukiangalia list ya KCPE alafu angalia watu nilikuwa nao class, ulikuwa unaweza recognize aya huyu ni nani, unani sasa watu wa 2010.
Yeah, yeah.
Unaona?
What an particular like one of the examples I was using to show how Kenyan doctors can be messed up, yes. And I've been treated by Kenyan doctors who are good. So I'm just giving. Ojeshida profession yenu is we cannot afford to have a few bad apples. With podcast we can afford to have even 100 bad apples, yes. Ken Olibora gets hit by a car. Sindio? He's rushed to Kenyatta Hospital at 10 a.m. He dies at 6 p.m. having not been attended to by anyone. I know doctors are busy, but there has to be an emergency. Mtu amegongwa na gari. As long as umso wa malaria, yes, malaria ni mbaya and malaria kills. But I'll deal with this person who's been hit by a car first. At least do some first aid. Eh? And then I deal with this other person. Yeah. And I was saying this. If Ken Walibora was able to remove his ID and show any form that I'm Ken Walibora, he'd still be alive.
Because
kama ali dead after 8 hours. This 8 hours... Yeah. What was happening with this within these 8 hours? So, you see, this is a system that failed him. And most probably he had medical cover, but aligongwa vibaya design angeza kuongea, hangeza. And this is what I have a problem with. Na hii shida, it's not just a Kenyan problem, yes?
Mm-hmm.
So, because tukiangalia place kama states, what I hear happens in states is black people where I normally given your second hand, whatever, where... Like if a black woman is to go to hospital na ana yuko in labor, white supremacy ama yo like your ideology yao waga ina dictate that we don't, our pain threshold is higher than white people. Wajua na believe hivyo. So treatment atapewa haitakuwa as quick as yours. Once in a while kuna watu wa black walio dedi na hako wanafaa kudedi. But sasa hii yetu ni I'm in my own country and I'm getting this mediocre level of nini. And this is nothing to do with you kupata 206. I want doctors to get their 206. But I also want good doctors to stop protecting bad doctors.
So anyway, actually, I'm glad you may bring up your story, ya KNH. Because I think kitu watu wa waelewi ni KNH ni a level 6 hospital. So, see, of course, makosa ilifanyika. Tuanzi hapo. Before... Nakuwa tu devil's advocate kwa sababu ni conversation lazima nichukue hii side then elewe ni na happen from my point, from the point of view of the healthcare workers. So uko ushago kwenu ni wapi yani Kikuyu?
Kabete.
So hiyo ni baya.
So kuna Goge wa Thiong'o na kuna Thiong'o wa Goge.
Acha lazima iko place remote. So tena uko Siaya. Then uko na a serious case, umefanya CT scan, umepata mtoto yako na tumor imepita hadi halfway. Kitu ni mbaya. Unaona? Then the only place unapiga unajua ni wapi?
KNH.
Ni KNH.
Yes.
Sawa.
Na
ni KNH itapiga kutoka Garissa. KNH itapiga kutoka Turkana. KNH itapiga from everywhere. Watasema walete. Sawa. So ambulances zinafika KNH, cases ni mbaya mbaya zote. Unaona? So ideally utasema huyu mtu alikuwa mbona unaanza na ule, but KNH kila mtu ako hivyo. And I think hata au manases wa KNH hadi sasa the human part inaanza kuisha kwa sababu ya the trauma yenye wameona. So unaona huyu mtu wangu ni serious, huyu mtu wangu amegongwa na gari. But ufikiri ule mtu mwenye amepewa priority, ule mtu ameingia, ule ni mtu anachungulia literally. So I understand, but pia so the fact that ni funnel. So kila kitu ina lead to KNH, inamaanisha cases zote wanaona ni mbaya. So kuna mtu anakaa hapo 6 hours ni kwa sababu rationally kuna kuanga na triage, kuna kuanga na ule mtu unasema ni yellow. Kuna mtu green atabaki kwa line, kuna yellow atapelekwa in front of the line, alafu kuna red ataonekana immediately.
Okay.
But sasa imagine kama zote ni red.
But that now brings a very interesting question. What's happening right now that there is a doctor strike? If I was to go to KNH right now, what should I expect to see?
Ata siwezi imagine. Unaona, ata sitaki kufikiri about it because at the end of the day as a healthcare professional, kitu kama hiyo sasa inabidi tu umedam because utafikiria my patients, what are the patients going through at the moment. Na pia wewe umekuwa ukitreat patients ukijaribu ku negotiate na the government on the side. Unaona, ndo madaktari wa down their tools because nilikuwa na patient fulani anasema hapana daktari mtalaaniwa. Mnaacha wagonjwa wanakufa. kwa sababu mko mgomo.
Serikali inaua wagonjwa.
Ideally ni serikali inaua wagonjwa because tume negotiate ama or rather KMPDU ime negotiate ikiwa watu wakiwa kazi.
Hata wacha ni kupause kidogo. Ian, 900 million shillings used to repair state house. Is that enough to build a hospital?
I for sure.
Yeah.
You see, like this is
not level 6 but
build a hospital, call it William Samoei Ruto Hospital. If that's going to make you like hii inchi uniudhi. Unajua inafika ga level fulani. Alafu watu shindwa kwa nini? I fight religion. This is the reason why I fight religion.
Mm-hmm.
It's cause we do stupid things and then tukifanya hizi vitu za kijinga tuta credit God. Like a rational human being will know. State house. If state house is doing really badly, there is Harambee House. Sindio? Mm. Go to your office in Harambee House. Take this 900 million you're using to repair state house. Build a hospital. Call it your name. Call it even your wife's name. And you help Kenyans. Because kaa tunasema the whole of Kenya is going to KNH. Are we serious? KNH ilibuildiwa Kenya ikiwa na maybe a population of like 5 or 10 million people.
Na ilibuildiwa na wazungu.
Yes. So we need another 10 KNHs right now. Unajua hivyo? Just to keep up with the population. But we are busy repairing hospitals. Yani state house. Alafu, niki bring up hii, unachikifala inaniambia, mwafu najua we bado uko angry juu ya 2022. Niko puta katombwe. Hakuna mtu uko angry juu ya story. Niko angry juu. Yeah. Lazima tuangalia like, for how long, kiti, unasikia ti, anaitwa nani umadha, Waigoro, anakalia kiti ya 600 tao. Umse alikuwa impeached Siaya, deputy governor, alikuwa na kiti ya 1.2 million shillings. What the fuck? Like, tunabonga juu ya nini hapa? Wachiki zile vitu unikasirisha. Alafu hizi vitu hata mimi nikijam, naomba unajua Mungu akiamua ni siku yako ya kukufa, ni siku yako ya kukua.
Mungu akiamua ni siku yako ya kukufa. But unajua the funny thing ni, because mimi nilikuwa a bit privileged, because vile nienda internship, place yenye si public per se, ni Mission Hospital. Na ulikuwa unaweza ona, vitu zenye public hospital zimetuma kwa sababu zimeshindwa kumanage. Alafu unapata ni kitu kingine basic. Unaona?
Yeah.
So hata kama ni kubuild hata kubuild hospital see the ideal thing. Ni kuequip hizi hospitals zingine zikuwe enough kufanya vitu ndio sasa wasitume KNH.
Yeah, yeah. Actually that's what I was saying.
Unaona?
The tune of 900.
Yo kubuild OC. Wengine wana build OCs. Kuna counties unasikia governor amejenga OC lakini idea ya kujenga OC unajua ni kwa nini?
Yes, hii ya Kenya wanataka kuiba. Mi lakini, when I talk about building a hospital, 900 million shillings, I'm thinking of the building and equipping it. Na cheki.
Yeah.
And you can even equip it. Let it be in Eldoret North. You know, the fact that there is no Baringo hospital after Moi was president for 24 years, it's just ridiculous. Unajua like, inakonsha, alafu unapata wasoko Baringo wanatetea Moi. Asa hiyo Baringo, kuna watu wana staff. Like people are literally starving, dying of hunger. Na wanatete. So, hizi ndio tunakwambiaga like at some point unakagachi unashindwa. Kwa nini mkoloni aliishia? Kuza fadhali racism. Nyafadhali uniite nigga. Kuza kaga level fulani.
But tunamforce na ile ideal thing. And I think Kenya ina happen, our leaders si ati wanapenda Kenyans hivyo. Our leaders tu ni watu wengine wenye wanapenda tu power.
Yeah.
Wanapenda power na the privileges that come with it. Wanapenda hiyo do, wanapenda. So, hawata amka, unajua kuna ule leader mwenye ataamka atasema nataka kuonyesha hao watu good life. Ile yenye hawata rudi, but nani ataamka hivyo? Mtu kama huyu ataishi kwa politician.
Na
Kenyans pia hawatavotia mtu kama
huyu. Hawatavotia.
Unaona?
Alafu kwanza ungie pale waambie kutoka leo hatuombi, tunafanya kazi. Enda, sisi tunataka kuomba. Acha tufunge macho.
Wewe mtu ni devil worshiper. Tufunge
macho, politician apita na gunia ya pesa. Taxpayers akienda hivi.
Wewe ni devil worshiper. Umesikia kitu amesema kusoma ombi? Huyo atumpigi. So, pia sisi saa zingine pia tuna how do the leaders we deserve? Mimi hata saa zingine na kongato. Sikia. Tangulini wa Kenya tukakaa chini tukadecide. Gari ikiwa kwa barabara iko stable imebeba vitu ndani ni lori, hiyo ni ya mwenye gari. Lakini the moment hiyo lori imeanguka, hiyo kitu ni ya kila mtu. Hawa ndo the same people wanaenda kwa ballot kuvote. Unaona?
Usikifanya na hiyo looting yao ya streets, si wablemigi because they do that because they are poor. Unajua? Like, sikiza, they do that because they are poor, yes? So we've built these conditions where people are extremely poor, blah, 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 blah. But I always look at it this way. Every society, the leaders have to be who the people that dictate how a society is going to turn out. Ukiangalia states before internet, ungeniuliza, like especially when I was a kid, if you'd asked me about the intelligence of the average like white person, ningekuambia ni high being before internet. Till ikuje nione kile walami, like walami ni wajinga, kuna raya mpaka hata kizungu yake yeye mwenyewe alizaliwa na kizungu, like ni mother tongue yake, na hezi spell, hezi andika, hezi, una understand? But since the original leaders akina George Washington machiki au akina Benjamin Franklin walikuwa like they knew what they were doing, they were able to lead everyone so that even the dumb end up benefiting from this perfect system, sindio, ama this system that works for them, damn especially right. As white people, sindio. Sisi from day one ni incompetence. Kama uangengi just decides to call himself akachukua jina paka jina ya Kenya, like he owned the country.
Johnson,
I think this manye. Star means means mine. My Kenya. Kenyatta, like hii raya. Ikaingia tu pale ni kuiba, ni kuiba, ni kuiba. Alafu moja akaingia ni kuiba, kuiba, kuiba. Kibaki akaingia, aliiba kidogo, but Israel ile kama nazo zikaiba kabisa. By the time Uhuru anaingia, tunaiba 2 billion per day. Size tunaiba how much? I think right now wanaiba like 4 billion a day.
Like 4
billion. Right now the looting is worse. So at what point? So I can blame the average taxpayer, but what is he supposed to do? At some point the leaders themselves have to sit down and be like, you know what, I need to do something, I need to be the change. It can't just be about me and my family. You're already a billionaire. Ruto ni billionaire, Gachagua ni billionaire, yes. How much money do you need? How much?
I think mimi manze shida si our leaders ni a depiction of what we are,
yes.
There's
also that fact.
Unajua utapata sasa sahi mimi na wewe mwafu tunaongea tunasema the ideal situation. Unafika hapo wale watu wa ushago kwenu wanasema sasa Mwafrika, Mwafrika kwa kwa kiti. Mwafrika mazee, kuna huyu ndugu yako hajakuwa na kazi. Na utampea job.
Azi.
Ai.
Mimi sikudanganye. Me like the way I look at myself, I'd not go for this. That's the low hanging fruit. Create opportunities. Create opportunities that people stop calling you because people are seeing opportunities up chini.
Ideally.
And this is a third world country. There are opportunities to be created. There is so much to be done in this country. Acheki. Like there's so much to be done. But understand kile unasema. Bile kuna nini. So si wanaanza kupatiana. Like, because these stories, like I'm always given this, the stories where majuzi had to check and see if ule madhana ran National Museum. I found out she's a professor because the funny thing is apparently alikuwa, she was giving a speech a few days ago apo museum, something was happening and she had to be interrupted because of how she knew nothing about the National Museum na yeye mwenyewe ndio mdosi wa museum nachiki. So alafu ukisikia hivyo unasema maybe yeye ni mdosi jo ameingia time ya Ruto, si ndio? Zia lingia time ya Uhuru. So like she's been working at the museum as the head of the museum for like 5 years and she knows nothing about the museum. So that's what we are dealing with, where even our professors in quotes are incompetent. So unashindwa like this level of incompetence. But hiyo tutarant juu yake mpaka siku nyingine.
But sana naleta change. Naleta leta change kabla hata tutoke. Cause the same thing yenye inafanyika at the government level inafanyika hadi kwa class prefect, prefect na monitor.
Yeah.
In primary school. Unaona? Hawa, tuseme, our politicians, their interns, watu wana look up to them, wanaona hizi vitu wanafanya, na hawa ndo watakuwa the leaders of tomorrow. So, hakuna mtu, ukiamka tu unasema mimi, sasa ndo naenda kuwabadilisha, naenda kuonyesha njia, itakuwa very hard task. Kwa sababu, lazimu change ideology. Unajua sasa vile Japanese wanakuanga na hiyo ona yao. Unaichange kwa the core. Hiyo ni kitu wako nayo kwa roho. Utatoa aje, ni kama vile sisi tuko na hiyo Mungu, mambo ya Mungu kwa roho. Utaitoa aje alafu weke in it.
Integrity and whatever. I think the funny thing is people need to learn about these other countries. Wacheki, like what do I need to learn about places like Japan where people rarely pray? Like prayer is not even a factor, but they are very honest people. So I think the more we learn about the world, me actually have hope for this country. Because muangalia gaivi, na yangalia ga from the perspective of saizi niangalia what's happening on Twitter. People are starting to get more information. And another thing that's happening is Gen Z are being convinced more that voting matters. Because how millennials walikamu wakadanganywa that voting does not matter. Sindio? Alafu, apart from millennials kudanganywa hivo, another thing that millennials wakadanganywa ni all politicians are the same. No, they are not the same. Acheki. The same way you and if your woman is the country, you and her previous lovers are not the same. People are different. There's always going to be those small differences. Mm. And that's what we need. These small differences, like Kibaki was Moi's deputy. Look at the difference between Kibaki and Moi. It's day and night. Yes? So as soon as we realize that, we can do something. We can do something. We can. So I have
hopeful.
Hope.
I mean,
and I'm really hoping like the next thing starting to scan any Gen Z saying all politicians are the same. Ata huwa angekua, kungekua na difference. Fuck you, kungekua na difference. Why? Because Kibaki alikuwa deputy wa Moi. Moi is one of the most useless presidents to ever live. Like Omsa alikuwa so incompetent. Kutravel from Nairobi to Kisumu. Tuko tunafikaga huko matako inakuuma. Hakukuwa na barabara. Yeah. Buda ulikuwa unachapa bump hivi matako inakuuma. Niko umekuwa ukichapwa kiboko. Siku hizi barabara ni smooth kabisa. Like accidents zina happen juu barabara ni smooth na watu wafuati sheria. Yeah. That's the difference between Kibaki na Moi. So mtu asiwahi kama kuniambia politicians wote ni sawa.
But one thing yenye natupea hope ni I think one thing nime notice na Kenyans ni Wakenya wataka vitu poa.
Yeah.
So hata kama tuna Hata ukifanya tu kitu medioka, Wakenya watasema, hey bana, hii stadium yenye umejenga hivi, ya US inakaa hivi. Eventually inaleta hiyo pressure kwa the government. So, niko na hopes, although the bad people ni wengi kuliko wale wazuri, but kuna venye the young people wameanza kuamka, tunasema, hey bana, Harambee Stars inafaa kukompiti na sijui nini.
Yeah.
Hospitali yetu, hata sisi madaktari, tunaona zile procedures zenye watu wa majuu wanafanya. Watu wameanza kutumia robotics, watu wameanza kutumia AI. Utasikia Gakano wameanza kuimplement. Utasikia UON wameanza kufanya research on the same. So, Wakenya tunakuanga updated.
Yeah.
Na tunakuanga tunatry. Hata kama gava, nika mgumoji imefungwa. But watu tunajaribu bado kukimbia.
Yeah.
So, tuta manage tu. Tutapambana.
So kuna hopes, history ya doctors, like is there any hopes ya kusikiza na hii gava? Because I'll repeat again, this government would rather close all hospitals and change every hospital into a church. If it was up to them, they'd do it. So with such a government in place, is there any hopes for doctors going back to work?
I think CS alisema juzi ati wanatupanga, but the funny, kile watu wa realize, the moment vile strike ilikuwa imeanza, sasa ile time kuna time CS ameenda KTN akaribu mambo akasema oh sijui nini in fact wewe umeisikia wapi mtu analipwa kufunzwa akirefer to the interns
hata
sasa the next week watu wakajaa kwa mgomo ndio sasa wakatengeneza hii inaitwa Hall of Nation or something sasa ni kama kuna watu wa trade kuna public service kuna kulikuwa na Moses Kuria kulikuwa na Kosgei sijui anaitwa nani then kulikuwa na Nakumincha wakatengeneza a whole committee ya kusoti issue ya madaktari then wakaita meeting KICC watu wa union leaders wakaenda madaktari union leaders wakaenda na watu wa gava wakaenda meeting hata sidhani ilika 5 minutes wasa gava waka walk out wakasema hatu discuss kama bado mko kwa streets malizeni mgomo ndio tukae chini since then hakuja kuwa na any other meeting between doctors na government the only time government imeaddress doctors ni kwa either kwa matanga ama kwa hizo vitu zenye wanaongelesha doctors through the citizens sasa sisi tunaona kwa news unaona at health yes alisema tunapanga madaktari ama sijui mtu nini alisema nini and then unaona some MP some senator anaenda anasema wewe umesikia wapi intern alipo 206,000 the latest niliona jamaa ameenda akasema hata wa actuarial science nini ni other interns mbona wanataka kutitiwa better than hao wengine so tuko na hopes of course the last one ilichukua 105 days but at day 35 it's 35 days too far unaona
yes
kuna hopes but
cuz I don't know what to kusema juu situation yenu because na kumincha mwenyewe ilibidi ya pull down her CV she had to pull down her CV because she's not qualified to be anywhere near history ama
so kilili happen alikuwa, I think alikuwa amesema akuna degree in pharmacy.
Yes.
Yenye alifanya online.
Mm.
So after degree in pharmacy, sasa unajua akafanya masters. Because huwezi fanya masters bila bachelor's degree.
Yeah.
Na akafanya, I think, a few other degrees. So mtu waka email the university, iko Turkey.
Yeah.
Akiwauliza, nataka kufanya an online pharmacy degree.
Mm.
University yenye iko Turkey kasema, we don't offer online pharmacy degrees. Kwa sababu watu wa pharmacy ukiwauliza, kuna a lot of practicality. Tunajua ukisikia mtu ni mtu amefanya bachelor's in hiyo pharmacy, B-Pharm.
Yeah.
Watu udhani tu ni mtu anaenda kudispense dawa.
Mm.
But it's not the case. Wanasoma the chemical behind it. Wanasoma the, ni kama nyuma ya dawa kabla tupate hiyo dawa as a product.
Mm. Yeah, yeah.
Uwezi fanya kitu kayo online.
Mm.
Ukikuja uniambie mazee nimesema online. Ndio hii dawa nataka kukutengenezea kwa kwa kampani yangu, sita kupea kazi.
Yeah, yeah. 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 Kwa sipia nini, iya niko na Bachelor of Medicine alipata online. Sidio hii. Ndio ready to operate na
juu. Sidio.
Yeah. Afula chiki, shida history yote ni, the president knows this, that I'm employ this incompetent person and he's okay with it. See that, that's easy to fanya gana jam na hii inchi. Like, wanta kuniambia appointments za Kenya ni tribal, yes? So you have to do the tribal balance. So inasemekana na kumincha was nani extending his hand back to Wetangula, sindio?
Mm-hmm.
Wanta kuniambia kuna mluya yuko qualified?
Kuna overqualified.
Kuna waluya wako overqualified. Even if it's a woman, there are women who are overqualified who are luya women, yes? The same way, tukiangalia Aisha Jumwa, I think yeye ni Mgiriama. Kuna Giriamas who are qualified, yes?
Yeah.
So these things, when you employ incompetence, hawezi come, then utanu seme, it's because of regional balance. You're doing it because you enjoy that and you know that these people need you.
I think
I need Ruto, like, because they can't do their jobs. So they need Ruto. So at the end of the day, Ruto right now is running like a lot of ministries, just as one person.
I think personally, mimi hata hata kama wanaiba, I think the least you can do as a leader ni kuhakikisha, unajua unaweza kuwa tu unalala, lakini factory yako, ume make sure the engineer ni the best engineer.
Yes.
Ume make sure the accountant ni the best accountant.
Mm.
But kama adi engineer ni questionable, accountant ni questionable.
Yeah, yeah.
Hii factory yako unataka iranaje, unless you don't care for it.
Mm.
Haujali, utaki succeed.
Because nani actually, in hindsight, Uhuru had some very competent people. Like in hindsight. Because like nani, I didn't love the way he used to deal with people. I felt like
Magoha.
He has very, very bad people skills. Magoha had bad people skills. Matiangi. But Matiangi, alifanyaga hizo siku jo. Like vitu kama IDs. Uliko naingia pale Huduma Center. Chap, chap. Pap, 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 pap. So hizi tume go back to, oh, see the printer. He's what, what? We are bringing this. We are back to the whatever.
Unakumbuka, ndojua, okay, Magoha alikuwa mzii.
Mm.
Unakumbuka KCC ilikuwa inatoka lini. Jamaa hata wajakula Christmas.
Yeah, yeah.
Results zimetoka. Initially, watu walikuwa na Mac 4. Sijui how long.
Yeah, tungona goja Feb.
How is it possible? Ni tu mtu aliamka na akasema yenyewe, by the way, hiyo kitu yako ya leaders kuchange vitu na ina make sense.
Leaders are not the same. Mtu akikwambia leaders are the same, just know, number one, that person enjoys the status quo, ama number two, they want to say, I want to vote to this person because of tribe, so since I can't come out and say I'm voting still because of tribe, I have to say they're all the same. Leaders are not the same. Hata sijai tumia example yako, but that's a very good example. Results is a secondary. Sisi tukikuwa secos because nakujaga Feb.
Mm.
Like the whole time kwa hapo tu haujujo squeezes na kuja haraka kabisa
na hata wako na announce ati inatoka
hata admission ilikuwa for 2 years
results ni kesho.
Yeah,
si ndio?
Yeah,
niko mko mnakaa mtaa hadi mnasawa hata mlimaliza
si ndio?
Like things change after 2 years.
Politics ni very important. Mm. And I think because hiyo kitu pia nimekuwa nikicheki hiyo story na bonga na msee kwa ami na jamaa politics takaangi hiyo story buda. Hiyo job unadu juu ya politics. So job unapatata msanii. Kama msanii kako pale like, unabonga juu ya madame kutwerk. Hiyo ni juu ya politics.
Mm.
Kukingia msemtiaji pale aseme, in this country we want moral music. Buda unazima hiyo kitu. Hiyo microphone unazima immediately. So what was he? Politics ni important sana.
Acha nikwambie.
Na politicians are different.
Acha nikwambie. So vile politics ni important to the health sector.
Yeah.
So tangu walete the new constitution, si health ikakuwa devolved.
Yeah.
na hiring ya madaktari na kila kitu kaenda kwa counties.
Mm.
So watu wa counties wakaanza ku realize mshahara ya madaktari ni high.
Mm.
Unaweza hire like unaweza pay 1000 people, unaweza pay tuseme 100 people jobs na mshahara ya daktari tuseme wawili watatu.
Mm.
So wakaacha ku hire madaktari.
Mm.
Sawa?
Yeah.
Since wameacha ku hire madaktari, ideally daktari anafaa kutoka aende public sector.
Mm.
Ndio sasa private sector iongeze incentive ya ku attract to the private facilities.
Mm.
But sasa ni opposite kwa sababu county unapata Kisumu haiku hire.
Mm.
Last year walitoa list ya employees wame hire watu wengi.
Oh, Kisumu
but hakukua na daktari hata mmoja.
Oh, okay. Mm.
Unaona?
Mm.
Then as a result,
mm.
kuna madaktari wanafaa kufanya kazi Kisumu. Kuna madaktari wameelimishwa na gava.
Mm.
But kwa sababu sasa madaktari nimekuambia hawafiki 20k.
Yeah, yeah.
But kwa kichwa yetu sasa tunaona wenyewe tuko wengi.
Mm.
Kwa sababu wengi wako unemployed. Sasa nani wana enjoy?
Mm.
Private.
Mm.
Inakwambia nitakupea 1000 a day.
Mm.
Ama kitu kingine ridiculous. Wengine hadi wanakuita wanakupea job au kulipi. Unaona?
Yeah, yeah.
Inaanza kutuma cat and mouse games.
Mm.
But ni juu ya hiyo politics that yes. happen before.
Mm.
As a consequence wana lower quality ya healthcare
ekuzia Kisumu
by the day.
Yo Kisumu umeni surprise because that's a whole professor Anyang'nyong did not employ a single doctor
last year. Ukiangalia hiyo list ya interviews hakuwa na
single professor jam afanya human resource
but one of the funds hawana hizo
because funds ziko because yeah. Niteki Kisumu is organizing some festival. So they if there are funds to organize a festival.
I'm on
a
claim
on you need to help the people to attend the festival.
Yes, yes. So it's just like priorities.
Unajua fikiria unahitaji a healthy population.
Yeah,
yeah, to ideally, do anything.
Watu wa gava wanafaa kujielevate beneath. Unajua sasa shida ya watu wa gava wanakuanga wamejilower to the level yenye hata waone the big picture.
Yeah, it's about
elevate to any population yetu.
Mm.
Tunataka hawa wa Kenya wakue healthy. Tunataka hawa wa Kenya wakue learned. Tunataka wakue healthy.
Yeah.
Unaona? Ndio sasa country I progress. But uta realize hizi pesa kidogo mnajaribu ku save in the long run mna end up much more losses.
They are not trying to save, they are trying to steal.
Okay. Hii pesa yenye mnajaribu ku steal, mnge steal more.
Yeah.
Acha tuseme mnge iba more, mnge kwa tu mmekiwa vitu zina work.
Yes.
Yeah.
Mm.
But
like size you know, inafaa kuwa hivi. I've already stolen. I'm a billionaire. Si ndio?
Yeah.
Mm. I've already stolen. Now, I need to look at, naenda, easy countries develop now, like which industries are the next thing. Si ndio? Like Nvidia, size wameanzisha history ya AI. Mi naenda na bonga na msa wa Nvidia na mwambia ni aji. Are there chips mnatangezaga? Si tuzitangeza zile chip. Mi nakama hapa na open factory yangu ya Nvidia. Ni unajua nini? I own it. Si ndio?
Yeah.
Then, sasa, what's going to happen because you rent kumka hii pesa ya taxpayers niko nimeiba tayari. So now I'm creating jobs whatever alafu I'm getting richer because the population now because wanalipwa do Nvidia wanalipwa do mzuri before you know it ume boost nini.
Mm.
But hawa sio Kenya ni kuiba tu like hii pesa inafaa kutengeneza barabara wacha niibe ninunue watch hii inafaa kutengeneza barabara wacha niibe ninunue kiatu ya Gucci ni ujinga like it's just a certain level of stupidity alafu kizusha wanakuambia why you not patriotic ulicheki jinga nani ya Murkomen akiambia Larry Mado why you not it's not about patriotism
because of the airport condition
yeah. Your airport yeah. Watch moja ya Murkomen imetosha kuripea hizo nini ziko huko
but ibu imagine how much unajichukia how much you hate yourself because your hatred inaanza na wewe you hate yourself next you hate your kind unaona because ideally ungekuwa unajipenda ungekuwa pia unapenda watu wenye wanakaa kama wewe.
Mm.
But hao watu wanaamka wanasema watu acha niibe yote.
Yeah.
Na unaenda una watch unaona mtoi mazee kuna mtoi huko ucha kwako hajadishi.
Mm.
Kuna na unajua potential yenyewe watu wako nayo because una travel hizi countries za nje una admire unafanya nini but urudi utaki kwako ikae hivyo.
Yeah.
Why?
Yeah. Wanaenda huko wanapiga mpaka picha. Like mshindago na asi.
Ukienda kwa nyumba ya neighbor wako akona TV poa, watoto wake wamedishi vizuri, wamekula nyama. Waweza aibika mazee umeka watu wako na umekula kwa hoteli alafu umekuja watu wako wanakula mboga.
Alafu kitu waga sasa fani na hizo watch zao. Ni ile time sasa especially see, I don't know how many European trips Ruto amemake. But sema ameenda country kama Netherlands ama Sweden where politicians are paid low kabisa, si ndio? Alafu iko
hapo where they say go to work.
Si ndio? Iko hapo amefanya hivi. Wo politician anaona umse amevaa like his one close to his like 1 year salary kwa mkono. Afiki wo politician anamchukuaje? Like umevaa salary yangu kwa mkono. You come from a very poor country. I come from a rich country. And I don't, you know, you look like an, yani unakaa kafa.
I have a smartwatch.
Una, yani unaka, but hajua gizi vitu. Like politician, I think kuna time msali calculate. Like ukiangalia GDP, GDP ya Netherlands, eh?
Mm-hmm.
Alafu angalia kile politician ana earn. Ni kama angekuwa Kenya, angekuwa na 60,000 shillings.
Okay.
Yeah, the average politician in Netherlands. Buda Netherlands, it's a beautiful country. Like it's just one of those countries. Like unenda gapalo nasema, things work, Buda.
Because yeah. Nani ni Willis, our lawyer, alikuwa nasema like, why wouldn't this, like, must yes what take a pay cut? Because the government may fail. Kunini on the CBA wakasema, Kenya ile economy, sahi Kenya iko, they cannot afford to do that. Kwa nini wezi simamia kwanza na pay cut zao? When they get better, you know, when they are competent, na to go back to ile level wanasema like we can afford to, you know, actually increase the hizo dozenu, pia zao zinaanza kuwa reviewed at the same time.
Yeah.
But they come to think of it, I think solution ya shida zote hii Kenya ni politicians wetu walipwe less.
Yeah.
Kwa akauliza ushaiona politician ama MCA akioko street ati pesa itoshi.
Politicians wakianza kulipa, acha ni kushow, politicians wakianza kulipwa less, watu watakuwa na take up hizo positions, hawatakuwa watu wanaingia huko for personal gain. Ni watu itakuwa more of a calling sasa.
Yeah.
Wewe unaenda huko cause uko na dream. Unataka kuchange country yako. But ukiona ule jamaa aliingia sahi yako na watch, unaona ujamaa ali, hiyo kitu inspiration yako ama motivation yako ya kuingia into politics inakuwa very different. Yeah. Na utaangalia hizo Netherlands, the politicians ni younger. Cause tu ni watu ni dreamers. Kitu wenye I think fikiria wewe ni politician. Na kila mali unaenda watu hawakutaki.
Yeah.
Inakuwa affect in some way. Wezi kwa watu ati wewe tu naiba pesa mimi niko sawa. Eventually utaanza kubau kidogo. The only problem ina politician ni kama mtu mwenye vile unakwanga kwa rende na marafiki zako. Alafu nasema yeye wasi tuendeni huko. Alafu unaona yeye wanakuja. Hao watu wananisikiza. But wakiamua wewe bwana tukufuati.
Yeah.
I think tuko na a bit of power ni vile tu the population haijarealize. Hao watu tu wana enjoy hizi privileges kwa sababu wamerealize vile wanatumanipulate. Wamerealize kile wakisema tuna react tu. But ile siku yenye tu wa Kenya wataamua wewe mse unasema hivi na sifuati. Wataanza kusema ai mnataka nini? Wataanza unajua hao watu who dance to the tune of the population.
Yeah.
Somehow. Ni the only way ni wamejua kunini ku change the music kidogo. Wamejua kumanipulate the tune. But make tune hao watu wana dance. Ukiona madaktari wameanza ku complain sana, unaona wanaanza kuongelelea issue ya madaktari. Ingekuwa Kenyans hawaskizi na Kenyans hawa concentrate. Hakuna politician angekuwa anaamka kwa podium ku address the issue of the doctor's strike. Kwa sababu zimekuwa zikifanyika every year. Na si kila time unaona. Ni vile tu sahii imekuja kwa limelight. Na wamegoma sana na watu wana complain.
Yeah.
So ingekuwa tu tuna complain more na tuache tu kuwa nika kuwa abudu in quotes.
Yeah, yeah.
Unaona huyu mtu unataka tu kumramba nini, kumramba rasa.
Yeah, yeah.
Ingekuwa ni, hey we mse, unasema nini? Angeanza kusema, oh mnataka ai. Ungeanza kusikia wanaanza kusema vitu zingine za kwa uoga. Hadi tutawaletea vitu zingine za upuzi.
Yeah, wangekuwa na nini? Yeah. But ni kwa try to kupatia new example. Angalia hata the Vikings ukiangalia kina Norway, wangalia on easy countries, one of the reasons ni zilitoka hiyo medieval. Hiyo kuruka hiyo that medieval step to mimi ndio ili affect African countries. Cause hiyo ndio ilikuwa in a time president alikuwa powerful ama king alikuwa powerful, but hakuwa all powerful. Cause he could be challenged. Nacheki. But sa hizi, anything is met na violence. That's why unakaule nene, doctor wenyo alikuwa shot na canister. Eh? You see, so the government itself ikona so much force to use that the people have limited resources. And one of the resources that we have ni vote. So that's why now we have to tell the millennials, like, wewe, una twerk to TikTok, shake rasa, stop. Endo vote, alafu rudi shake rasa yako. The only reason una shake rasa yako ni juu the youth of the 90s and the youth of the 80s fought for you to get this chance. in Uganda people are not shaking their ass as much as Kenya, and it's because of that freedom. The freedom what the youth of the 80s and the 90s fought for. That's why you are shaking that ass. Na cheki. So if we can make the millennials who are noticed that being youth, number one, it's temporary, it's not permanent. One day you'll be old. Mm. So wezi hide. Alafu kitu kingine pia musemaga, don't accept for them to call you youth, because when they call you youth, they treat you like a child. And when they treat you like a child, they never want you at the table, at the negotiating table.
Mm.
So sikubali, oh, I'm young. No. Age is just a number. Treat me as an adult. I have bills to pay. Hii mambo niko young, that's irrelevant.
Hiyo ndio kenye wanafanyia wanaita watu interns.
Mm.
Hati kijana mdogo, hati intern, unataka kulipo hiyo pesa yote.
Macheki.
Say wanze kusema sisi ni madaktari. Because ideally, watu wanafaa kurealize nini intern anafanya kwa hospitali.
Mm.
Unaona? Kwa sababu, mimi nakumbuka nikiwa intern, hizo CS zote. Nakumbuka kuna time nilikuwa mna complain mmeona intern anasema ati amefanya how many CSs. I think nili watch pia hiyo.
Mm-hmm.
Ati ana brag. Hiyo siku brag, huyo mtu ana brag ati amefanya CSs.
Mm.
Ni kwa sababu hizo vitu zote zimefall kwa shoulder yake. Public hospital, public hospital utapata ati wana push mgonjwa aende CS.
Mm.
Ukisikia intern anasema hii mwaka nimefanya this number of CSs.
Mm.
Ni kwa sababu hiyo facility iko overwhelmed.
Oh, okay.
Na kwa sababu the county government haichukui maemos, haichukui mamad qualified doctors, sasa licensed doctors.
Mm.
The only people wenye wanafanya kazi ya daktari kwa county ni interns, kwa sababu wanalipwa na national government.
Yeah.
Unaona?
Mm.
So ukisikia anasema eh, nimefanya, huyu ni mtu halali. Huyu ni mtu usiku moja, alafu pia kuna guidelines za hii ndo indication ya huyu mtu ataenda CS. Huwezi enda tu ati yeye niliamua kwa sababu ya vibes. Ama niliamua kwa sababu nataka kufanya.
Yeah.
Hizo vitu kifanya moja mbili unaanza kurealize, hey, mazee hii staff ni strainers.
Mm.
So hata ukiweza kujaribu kupush, shida tu, hebu unajua kwa in opposition ya daktari. Utaki kufanya kwa hiyo kitu ni ngumu. Mm. Ukisha commit, umecommit. Eventually pia unajua mama mtoto, mama kiza through CS, ina take time kabla pone ya bond na mtoi. So hata maziwa ina delay, kuna so many complications.
Mm.
Plus pia wewe uzembe tu ya kawaida ya human being. Of course utataka ufanye baadaye.
Mm.
Si ndio? But fikiria tu kitu kifanyike huyo mtoi.
Yeah.
Kwa sababu kulikuwa na signs. Mtoi alikuwa ni distress, walipima heart rate, mtoi heart rate iko juu, nini nini, ukalenga kwa sababu alikuwa anajaribu kuona kiza kawaida.
Mm.
Unajua wewe ni kitu utaji blame for life.
Yeah, najua.
Unaona?
Mm.
So, hizo ndo kazi zenye interns wanafanya. Hao watu wana, so wakilebuliwa ati huyu ni intern, wanajaribu chuku hiyo kitu ya youth tu.
Mm.
Wanajaribu kusema huyu ni kijana mdogo, tunaweza kupea shit na utachukua. Unaona? Mimi hata actually naweza advise msikubali.
Yo story ya youth, mimi ndashana nikiambia sasa mtu akikuita youth anakuita mtoi. Sijidanganya ati anakuita young, akuita mtoi. When Nani was at your age, anaitwa umse Sakaja.
Mm-hmm.
Akiwa age yako alikuwa ni nominated MP ama? Alafu at 33 alikuwa senator, elected senator. At 38 he's a governor. Afu anakuita youth. Because he thinks you're stupid. Ye mwenye akiwa nominated MP, ulikafikiri alikuwa analipwa do ya youth, alikuwa anaambiwa go dance on TikTok.
Hakuna hako anapewa 70k.
Alikuwa do mzuri.
Ati wewe ni youth kama au my youth wengine.
So, usinini, hii story mnakubaligi ni youth that, yo, I'm going to open a studio. Studio for what? Watu wako na studios hapa nje. Alafu watu ni wajinga, wakiambiwa like, Buddha need to open your studio. Kwa like, Azizi itatusaidia watu wangapi. Like hizi ngoma mtakuwa mnazichannel aje? Like 2 minutes alafu natoka. Because how many youth are there in Nairobi? You can't have a public studio. Can you have a public film studio? Yes.
Mm-hmm.
Like our Hollywood. Yes, we can create that. Because that's going to be, that's going to create a lot of jobs and what. Yeah. But music studio makes zero sense.
Because yeah, Shida Kenya to see music.
Yeah.
Have enough music.
I think ni vile wameona. I think Kenya watu wanaona hey, watu wa huko Island mazee wanapenda usanii.
Wacha
niende niwapigie gitaa wa dance hapo niwaambie naenda kuwafungulia studio 10 hapa. Jamaa wa dance hizo ni matenda tu za sijui rig hizo vitu zenye anaenda kuweka kwa hiyo studio. Alafu itakuwa haitakuwa operational, itafungwa kama hizi Mauru Park na nini. Hata kuingia tu kwa hiyo studio. Kwanza hiyo ndio kitu italeta magatekeepers ili ubaki hata na simu yako ukirecord.
Yeah. So kuna hiyo nini, but Buddha si tumeshukuru. Good luck. Uh-huh. Good luck sana kwa history yenu. I hope mambo yenu itaenda vizuri.
Uh-huh.
And so maybe tukimalizia, so kakikata unafungua hospitali ama una dunia ama sasa you go to another career, what happens now?
Hizo career zingine unajua nimezijaribu mazee.
Yeah.
I think kuna time nikiwa campus nilikuwa na develop, nilijaribu kutengeneza system ya kunini osi.
Mm.
Yeah, ya kumanage osi, nilikuwa nimeona kwa hiyo website ya UN, nilikuwa nimekutumia ka link.
Mm.
So basically kile nilikuwa nimetry kufanya, nikiwa kuna unit fulani inaitwa public health, community health.
Mm.
Tunaenda kwa hizi small facilities, tulikuwa tumeenda Wangige.
Mm.
Then sasa tukapelekwa different
Wangige level 4.
Mm. Tukapelekwa different departments.
Mm.
Nikapelekwa hiyo health records. Ukaona bado wase bado natumia makaratasi. Mm. Kuretrieve hizo information ni tricky nini. But ukiangalia online kuna ERP solution yenye unaweza customize to the Kenyan market.
Mm.
Inafanya barcode, inafanya fingerprint, inafanya kila kitu. Ile yenye ita mna complain sijui daktari akwangi kwa hospitali.
Mm.
Unaweza customize hadi unajua daktari alifika saa ngapi.
Oh, okay.
Daktari alitoka saa ngapi.
Mm.
Yeah, so nikatengeneza nikasema basi. Hii ndio kitu watu wanahitaji.
Yeah, yeah.
Wacha nianze kuenda kubisha kwa hizo maofisi.
Alengwa.
Eh. Hey. Unapanda mlima. Unajua wewe kuja hey, idea yako ni kali.
Mm.
Hati nini? Inaonyesha hadi unajua hadi mgonjwa ukimaliza uambie uko na infection.
Mm.
Unatoka ina kuemailia information yetu unataka kujua kusini. Oh. Cause ni automatic.
Mm.
Eh, hey, jamaa wanasema hiyo ni kitu kali sana.
Mm.
But eh. Hey, sai hadi nikaongea na mtu wa NMS.
Mm.
Ilikuwa kama August, before elections, kama June, July hapo.
Mm, mm.
Akasema, tunaenda kupiloti kitu kwa one of our facilities.
Mm.
Alafu kaenda break elections, nikasikia, nikasikia kwa debate. Sakaja akisema, the first thing tunatoa hapa tukishinda.
Ni NMS.
Ni NMS, mazoe na shinda. Aya, ule jamaa tuliongea, wacha ni anamuliza, hey, sasa kutaendaje.
Mm.
We, ngoja after elections. Ah, elections kaenda vile kaenda, nikaacha. Nika company yangu na filing tu returns.
Mm.
Na kwanga nimeiweka tu in case. Oh. Mtu atakuwa interested.
Mm.
Nitampatia tu. But sasa, going forward,
mm.
I think most of my friends wameanza diversify.
Yeah.
Niko
yeah.
na rafiki yangu anafanya coding. Kuna watu wameanza kusoma data science.
Mm.
But hiyo si kitu poa. Kwa sababu at the end of the day, nimekukumbusha madaktari ni wangapi.
Yeah,
awafiki 20K. Hawa watu wote tukiwa kuna marafiki zangu actively
mm.
wanafanya exam za Australia, wanafanya exam za US,
mm.
wanafanya exam za UK. Unaona? Wanataka mm. kuenda. Cause kama gava ina hiyo ni the worst brain drain. Na hawa ni the most qualified people.
Mm.
Cause tukiwa hiyo place tulikuwa tunafanya ilikuwa hosi ilikuwa run by Italians.
Yeah.
So kulikuwa na Italian residents walikuwa nakama. Wanashindwa, "Aya, unafanya hii procedure hapa?" Na ati wewe ni nini? Wanashindwa na unafanya vizuri na hakuna complications.
Mm.
Wao country yao ukiwa lazima uingie residency mwaka kama ya 4 hapo 5 ndo unaachiwa hata uanze kukata na ufunge.
Mm.
Sisi hizo ni vitu tunafanya na tunafanya vizuri na tunaelewa the principles na possible complications na kila kitu. But hao ndo watu wenye ma politicians hawapendi.
Yeah.
Yeah. So niko na hopes.
Mm.
But I guess
acha tu hope na kuminja ata I'm on the right side of the bed alafu abaki ameninijo. But hey, but Buddha tumeshukuru. I think at some point so tunafaa tu kukuita tuongee now to your health instead of kuongea jezi shida zenyu za strike
ikiisha mazee.
Kuongea jezi health sector vizuri. But hey, Buddha tumeshukuru sana, si ndio?
Yeah.
Mekuwa ni episode 300. This is Sparta. Unajua? So I hope I'm to get your Spartan way out of all this mess. I'm to end up meshinda. But hey, poleni jo, you've kutry ku reduce your dough. Alafu sisi tukiwa hapa nje tujui na try ku reduce your, that's really messed up. You're messed up. So yeah. So kama kawa imekuwa episode 300, tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tukimalizia 300 tukisema ekonene.
Ekonene.
Iko nini?